warange filla do no yesu e kitinire a hebe mu do no do orte yalane go yesu e do no kure go dum a hejo makko goto wali battimo yamimo wi e kitimme no do orte yesu wi to onduo bi'e baba inne ma labune teddine lamu ma wara yalane fu hukume ko me nyamata ya faname hakke jame wandino me jafilanto wo fanambe me ta accu min jamme o wi goddo wodi igomu o yawi tawi mo chaka jemma ga igo nyallomo petato gande igo e makko goto wali e wali wuro makko o woda ko hokkata igo no billi o fiya damugal igo o go o wi damugal mabbama e feda fukkake bo kange suka e mudu wawta ko ummi hokkimo de o billi o fiya igo somi ummi hokkimo ko hananimo nden yeso wi ele on keban darte on jita pie dammugal o mabbitante ko moy eli heba ko moy darti bo yita ko moy fi dammugal mabbitante nden o wi to alati baba to sukama eli ma hokadun pe aitan haire ko kamona to eli ma ko kamo likol a hokamo boddi furina to eli ma ko kamo bochone aita yare ko kamona o wi onon hallube on bayi wadango sukabe mon ko wodi noy alla mo modo tampira hokkugo bedo e latamo bawde alla don hala andari kajuyi diga e hala alla.